Fresh nasal sensation.
Westside Music Block. .net.
At the breaking it all much, Nico can see ya, I'm not going on. At the breaking it all much, Nico can see ya, I'm not going on. Okay for who ya, Nika wada wa sini. Okay for who ya, Nika wada wa sini. Okay for who ya, Nika wada wa sini. Okay for who ya, Nika wada wa sini.
Kona kuya anyway, ni chinje fela, musali nina, anisa kona, kupila nwena fa. Make you got it go, better you got it choose. Mweni makalaji, tena goduza, suta konizwe, pilu unimize, neke univize. Ani kuhutri, kwa pilu yaka, awezi fi, you are a bad girl.
Yokisha pula 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 pula. At the breaking it all much, Niko can see ya, anna kulilana. Okay for uye, Nika wada wasini. Okay for uye, Nika wada wasini. Okay for uye, Nika wada wasini. Okay for uye, Nika wada wasini.
Mama lato kisenga tazelu wona. Okay kweza hando hati break in a corner. Kuwa mwamanya ndo maloto kentona. Nikoka nikumba keni wana waninyunya. Ulo vile pilu ya kalila tola puya. Isokeo ex waka wako na kuya. Sikizona zenso likuno la pelela. Kuno kuluwa wena nensike kulukuluwa. Kukombele ila gelo kikito kwa utali. Kagelo kakuanya hanya fuingeli tali. Kukusia uo mile mino nani mali. Kakupokolo la madola kube ya mazali. Akafeza kalimi pilo kwa nuwa utuli.
Tisa
for KIT.
Okay for who ya, Nika wada wa sini. Okay for who ya, Nika wada wa sini. Okay for who ya, Nika wada wa sini. Okay for who ya, Nika wada wa sini.
Is that for KIT, BSH, BSH Music. Aki stamina kimaso, cash nicks essentials, yeah. Bad guy Ray,
downloaded from Westside Music.
UK body, KZ, HP pencil, young broken rags. I see you, internal soldier.
Your living vibes,
J Mac Young Mira.
You know with the Raptors in the building.
One Ivy my SK, young kid.